double six.
What's up? Usitazame pembeni, itazame machoni. Taratibu, mikono nguneza sikioni. Nikumbatie baby, nikiwa loli. Tupande kitandani usiku, tupige story. Kiukweli unanipenda sana, naona unavyojali. Naona unavyoshindwa lala, mimi nikiwa mbali. Nambie nini cha kufanya, nikupe kama zawadi na nana. Kila ukiitizama baby unikumbuke.
Nikupe pipi, nikupe epa, nikupe maua au chokoleti. Nikupe pipi, nikupe epa, nikupe maua au chokoleti.
Kila ukiitizama baby unikumbuke.
Nikupe pipi,